Oh la la la, oh yeah. Kusa tena Nawaza usipo kwepo Ni shida tunaona Siku moja usipo kwepo da Ni shida tunaona Kama najuna tavyolewa Na mambo yangu tavyochelewa Kila kukicha nitalewa Paka nitachanganyikiwa Na ntavuta mabangi na pombe Na nkikona ntarusha makonde popote Na ntavuta mabangi na pombe Na nkikona ntarusha makonde popote Without you, baby
Siwezi taongopa
Siwezi taongopa
Siwezi taongopa
Without your hand
Siwezi taongopa
Bila wewe kipenzi misi
Siwezi taongopa
Nishaona kila rangi mama Ila kwako nazidi kuzama Sipelekeshwi na mambo ya ujanani yo malo Tasema basi Sitotaka mwingine ukiniacha wewe Takuwa basi Hatofata mwingine ukiondoka wewe Tashiba kula kulala oh, oh. Ntakwanga ni kama fala Ntavuta mabangi na pombe Na nkikona ntarusha makonde popote Na ntavuta mabangi na pombe Na nkikona ntarusha makonde popote